Mande manyosa.
Sisaga. Ngobo yagala kumanya kisisaga.
Ulira chino.
Fresh King. Chendi chendi tofayo chichi chendi. Yewebu zalwa china chuka. Kubana zura chichi chendi. Katimbu zoli ne mirembe. Boba toli na mirembe zula choli. Brothers and sisters abuza. Oli ne mirembo vate wali. Kuva boba tona zula chichi choli. Fresi za kugambe mirembe te wali. Yeah, katizula choli ofune mirembe. Za kugamba bulichi mchicha kuchuka. Awo katonda kuwele muno mukisa. Ati terigwe ya tonda kubona bona. Kugamba vibao na evi kwao, evi sera vichuka. Yola vange vita sobo kanze kugamba. Vicha kuchuka ne drive vocha kuchikula. Yeah, Fresh King. Se kugamba just zula choli. Yeah, zula choli. Ofune mirembe zula choli. Yeah, zula choli. Vicha kuchuka zula choli. Zula, yeah, zula choli. They will change zula choli. Kuchuka, zula choli. Yeah, zula choli. They will change zula choli. Tokola vila la loza choli. Ojachi zula, vicha kuchuka. Yeah, vicha kuchuka. Just zula choli, vicha kuchuka. Yeah, vicha kuchuka. We just zula choli, vicha kuchuka. Nakaruvange jinja kuba katonda yatuwa obuyinza. Kusobolo chigamba pao ne chigenda. Nze kugamba na chuka nze vyachuka. Kuba nakiriza ntivi sobolo genda. Yeah, chokiririza mche chivera. Kugamba we kiririze mu bija kuchuka. Yeah, zula choli. Bija kuchuka. Zula choli. Zula. Yeah, zula choli. They will change zula choli. Change. Yeah, zula choli. Bija kuchuka. Tokola vila la loza choli. Ojachi zula, vicha kuchuka. Yeah, vicha kuchuka. Just zula choli, vicha kuchuka. Yeah, vicha kuchuka. We just zula choli, vicha kuchuka. Yakasera busera bija kuchuka. Yeah, they will change bija kuchuka. Yeah, bija kuchuka. The way from. Yeah, bija kuchuka. Bija kuchuka. Bija kuchuka. Bija kuchuka. It's a Fresh King. Bija kuchuka.